o loo e mafuta male SBS Samoan.
Nā atoa i le vai aso nei le se fulu tausanga talu o na tupu le whaalavelave i le haonga i Sandy Hook i le taulanga o Newtown ni Amerika. Le ana maali li waini tangata to alua se fulu male ono. O le to alua se fulu o ilatou o ni tamaiti laiti i le vasenga mua mua mani fai aonga e to ono. O tausanga uma talu o na tupu le whaalavelave le nei i Sandy Hook. Eleai ni saudinga te tele faya. E nā ona māfau fau loloto ai tangata o le taulanga o Newtown. Leana yei lea onga i le māu maua ola o le whanau ma faya onga. Ato ai ma le tūlanga o le atunu u o Amerika i le umia sa o loto e tangata o whana. O le tinaia Nicole Hockley ua se fulu nei tausanga o whiangai ma le māfatianga. I le māu māu o le ola o lana tama ae whaato a ono tausanga le matua i le teimina fasi o tia ai le osofa inga i Sandy Hook. I le tausanga nei, se manu ua atoa i aile se fulu ma le ono tausanga o lana tama o Dylan.
It has to become better with fewer shootings. I mean, I think it's in the last 10 years, one of the numbers I've seen is that we're at 1 million people impacted by gun violence. You know, this year alone, I think we're already over 40,000 deaths. It's the number one cause of death for children under the age of 19. We're averaging 2 mass shootings a day.
Nicole Hockley. Se ito e whaamanatu atu i a fwainu merana. I le tausanga le nei atasi, ua owa i le fase furu wafe tangata i Amerika ua maali liu ona ua whanaina e saisi tangata. O le to atele, o tamaiti i lalo le se furu male iwa tausanga le mātutua. Na whaavaina i Nicole Hockley le whaalapo to potonga le Sandy Hook Promise. E taumafai e ta o fia o so whainga e whaonga aina i whana.
These acts of violence are preventable, and that we all have a role in doing something about it, supporting legislation, but also just changing the way we engage in this issue and act when we see warning signs and signals.
Nā whaailoa le tūlanga o nisi o le vāngā upu whai e le Democrats i le whono whai tūlā whono le Congress. Nā saunoa Senator Richard Blumenthal i le Congress, o lo o whātino le tiute whai a onga. O loo whaatino le tiute o leo leo, o loo whaia le tiute tau ave o mātua. Ua tatau ona whaatino le tiute o sui o le whono whai tūlā whono. E whaamalo si ai ni tūlā whono e pui pui ai tangata lautele, mai le fasi o tia e isi tangata e whaonga ai nā i whana.
Our teachers are doing their jobs. Our police are doing their jobs. Parents are doing their jobs. Congress is not doing its job.
Na bala au fo'i Senator Blumenthal i suinga i tūlā whono e lipoti ai whainga sā wā e ono i uai i se oso whainga e whaonga aina i se whana. Na ia bala au fo'i le whaasa aina o whana e whaonga aina i taua po o assault rifles.
But there is so much more to be done in the law. We need Ethan's Law, safe storage, such as we've done in Connecticut, strengthen red flag and emergency risk protection order statute, better background check systems to make them more complete and better enforceable, and yes, ban on assault weapons, high capacity magazines, ghost guns, which are the scourge of law enforcement.
Senator Blumenthal, na whapena fo'i ona wāla au Senator Chris Murphy. I le tatau ona matua mālosi atu o tūlā whono e mawhaiai e se tangata ona ia umia sa o loto se whana i Amerika.
What we have done isn't enough. It doesn't absolve us of the responsibility to do more, but it is saving lives. And this day for me comes with gratitude and joy for all of the people all across this country, especially those people in Newtown who decided to be part of this movement, which allowed us to pass legislation this summer, which is, as we speak, saving lives all around this country.
Let's hear the Democrats, Senator Chris Murphy. Ilevao Januari ma November le masina na te nei. Ile tausanga le nei lua fe lua se fuluma le lua mai ia ia anuari, ia novema se fuluma le tasi masina. Ua ono se lauma le faa faa lave lave. Ua fasiotia ai e se tangata eto atasi, nisi tangata po o se mass shooting i Amerika. Ile tausanga lava le nei. Ua lata ile to afaa se fulua fe tangata i Amerika. Ua maali liu ina ua fana ina e se isi tangata. Ole ripoti na faa maapopo ina e Tom Canetti, mole SBS News.
Toi fia faa fofonga ina isi tala faa pia? Faa fofonga ile Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, maapopo fea lava e mawailau podcast.